So kino nkireese okulaga nti Adamu creation nabowa verse 2 Genesis chapter 1 verse 26 that is the soul of the creation the physical the spirit what was soul ne spirit ne body lunaku lwomubiri n'omwoyo bagufuuwamu chapter 2 verse 7 ezo verse zaawukana. Genda osome mu mbagambyeko engero sula 8 n'onyirola 22 mpaka nga yonga ku 3 ojja kulaba gwe ojja kulaba you are going to see many shifts. So Adam was another shift, rapture. It was rapture actually. Kankoze chikankuba ndi mukusomesa about rapture. Adam, it was rapture. It was a frequency being elevated, being lifted. Kati verse nelimu Matthew wa Matayo egamba mubire ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo omali twaliwa nomale alirekewa. Kati kyalo ekyalo kitwale nga Uganda. Two men will be in field. Si kyalo ndoba kyalo nga ki ekyalo kya zero we si kyalo si zero we si seguku si wa wabula it is just energy field. Eyo it is energy field gye tulimu low energy low frequency higher frequency. Fena so banga tuli ku frequency ye munga fena tuli banna ku tetu na connection tuli 10 nene tuli ne tugamba tweselo ze metwalo 10 gigano kulabika ne muli mama tabatu langa 10 na basolo bokade 10 that is a frequency. Abantu batano ni batulo mukolo gwa budget ya milioni 2 nezigwa nono okola meeting esoka meeting eyo kubiri bananga te musuba meeting esemba yo bananga te musuba ne mukola meeting esemba yo nkuba neto nyaba ni batajja ne mujongera yo still mwagala contributing amweze sent that is another frequency. But when you shift energy field deyo kibagamba okumwa kutwali omula kusigala chovula baya ne bachali bamu ne bagagala mu ne musigala nga muli wansi bwabe yawulako kuba akimanta kya lowoza nga mulowoza mga bagaga beraga byafuna senato yirabira byakola chidete nebine ebigambo byoli mukula mu Holy Ghost bigenda kuleta abantu okulowooza nti weraga wachuka. Yes, that is a shifting. Wachusibwa teweta kusoka kufa omanyo mufubo yeraga mufuba munyenya nga taddamu nanyuga n'okunyuga teweta kusoka kufa kufusibwa omufuba batachanyiga atabana kusasira ta tasasira bwana tasasira kale kino kikuwe kyokulabirako manyi nti omuntu oli atudde mu kitaawo akuleseewo temwina kika kuba yali badde oluberera wano naye yalina papasi naye yakukuleeta omulona nga geeti kuba tabakubawo tewali baddewo. So let's honor our ancestors. There are people who have existed over thousands of years mabega nnyo abaaliwo tulyoke tubeerewo abamu yeffe just been shifting obadde shifting abo shifting zi 41 egamba abakazi babiri baliba nga bassa amu temanyi nakusa. When you come to Holy Ghost yumu yakusanga yebibengo olubengo fe twasaako obulo it is spiritual okusa amu temuli ankona kubinyebo bisekudde kukuba ebinyebo bisekule mumanyi bino bya machine twasa obulo twasa muwemba. So the Bible uses olubengo ngegamba bakazi babiri baliba nga bassa ku lubengo omali twaliwa nomala alisigala kati okutwalibwa si kuweebwa ebyobugagga by'ensi oba amagezi ag'ensi n'okulekebwa si kibonerezo aha buli muntu alina ekiseera kye. Being left, it is not a punishment or yalekebwa siga mba yabonerezebwa wabula this is a separating frequencies okwawulamu. Olwabo otandika okukola ebikolwa ebyekisa, n'obeera mu siimu, n'otandika okwebaza, n'otandika okuzimba omwoyo gwo, n'otandika okwempowalinga abato. Olwa tulina abaana abato ne tubazimba tubateekamu bagagamba agabi n'osiba ng'ovumaavuma abaana obakolimira obawemula ne ng'abaana g'obazaala ne basiga obazaala n'okuba abaana obafiiraku egyo myoyo gy'okuba abamu beeramu ebizaala kya basomesa tebakaddiwa bawangaala abasomesa babeera mu myaka gye gimu nga tebakula kubanga babakolimirwa. Yesu bwe yali agenda mulimu abamu yagamba temujja kuleka kufa. Oyo ate kiba kikolimu. Kigasa kyo mala emyaka 15 mu nsi. Kuba tulaba after Noah, tulaba Kalona agamba tewali muntu ayendamu kuwangala myaka kisuka 12. Ekyo kyateekebwawo. Kalona agamba siddamu kusanyawo nsi na mazzi. Tetunaddamu kulaba mazzi gonna gamira nsi. N'ekigasa ky'okuwangala emyaka 10 ng'olimu ava oli munaku osabiriza n'abaana nga bakusuulawo ng'olinga ne ng'olina abaana abazzukulu n'abaana bagagga bali ku frequensi waggulu bali mu bizibe batambula mu nyonyi buli lunaku ne ng'oli eyo oli mu kayumba ka single room weesenera amazzi oyasobola oli mukadde kigasa ki? So when frequencies are separated one rises and another one remain on the low frequency vibration ya wansi kuosigala. Kati yo filu nje tuvaamu bwe bulamu buno bwe tulimu filled ekyalo it is life. Wali kyegamba nti abasajja babiri bali mu kyalo ekyalo this is a filled life. Ensena gye tulimu eringa somero kati spiritually toddamu kulowooza ku kyalo ate tulisanga be mu beni nga bagenza ate emityana baasigadde no mujja sigala n'omwami wo olwali muyina abantu muyina ba boyfriend baganya okukanya n'endowooza yammwe tofosinga abantu kumanya ky'otegedde every time some need to die Bible egamba fena tetulifa ne tulifuusibwa abamu bali babalamu some people need to die and incarnate in next life. When you talk of business, many people have access to money. N'emiyoni nga 10 bibiri. Bazifunyeko miliyoni 5 mukono gumu. Naye si be bagagga basinga, si be bali ku frequency y'amaanyi era osanga basinga n'okubeera n'ebizibu. Abamu balya bafuna access to money sente ziwagula ez'amaanyi ne zibaleetera ebizibu byereere. Ne baba balina ne bugenda, nabira ku pressure, nabira ku stress, amu ne beera n'okwetta. Kati kitegeeza ki? Doesn't mean nti you need that a lot of money as saving olyoko gaggawale olyoko bire ku frequency y'abagagga eno fidi tulimu buno obulamu buno bwe tulimu miiru abakazi babiri abassa that is meeting okusobulo this is meeting it is it's practical to know the action ekikolo ekiri wano mu Matthew chapter 24 verse 41 it says abakazi babiri baliba nga bassa ku rubengo that is a practical work kitegeza we in this field okusa this practical work spiritually mulimu abakola ebikolwa nga bisibuka mwoyo munda mu bo then ne birabikira ku ngulu yo inside thought your thoughts shapes the reality there are people earning sente gwe zoweta kusevinga myaka nga 5 mumaaso egijja omuntu aziyingiza mwezi gumu ne si ye mugagga sigwe bawandikao nga mugagga but when you shift n'akatono k'oyina ako kalifuusibwa ojja kufuusibwa nako. You can start a business with other people's money, other people's resources, other people's ideas, other people's energy resources. Company singers zikulamu abantu abayiva bayina ba PhD holders ba engineers ba tech developers ninga nanyini company talina byamanyi bakola bitambuza company mu maaso tiyabisoma just ye rich of a rich idea came mu mutwe ge ne akantandike kino natandika think of Google, think of Amazon, think of eBay, think of internet. How did that idea come? Think of Microsoft. All these companies net worth years zilimu trillions of dollars. Oroza. Oja kwesa kumunta akola Microsoft. Aingiza omutwalo ngo gwa dola buli mwezi. Oroza yafuna idea yokutandika Microsoft omutwalo gwa yaguina wao. Yaguina. So let's understand about how these things works in shifting. Nabagambe chapter, Matthew chapter chapter 24 verse 40, it reduces to 10. That's the divine chosen new beginning. A chapter year 42, that is 4 plus 2, which gives us a 6. Unako mtu yatondebwa ako. That's the number of love, service, responsibility, all that.